Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Vinataka mani kaukote usisabe bure bure utamu watakupa nani
Wanaume atuongei tunafanya vitendo yani bora tufirisike wa enjoy warepo
unataka pesa
jochukue
ume umesha zileta
jochukue
ama ganja ya kunyeta
jochukue
ama unataka
Na demu wa mtu ondoa kamera
Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka Mana nani ogopa Ishu
Clap Ishu Clap
Clap
Achino wanama
Clap
Achino
Clap
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 Ishu
Clap
Ai kibela Ei kibela Ai kibela Ei kibela Ei wena kibela Ei kibela Ai kibela Wena kibela
Push you on the mat.